Ngokuka Mark 6. Kona omuka lapho waya ezweni lakubo, abafundi bakhe bamlandela. Sekufikile isabatha waqala ukufundisa esinagogeni, abaningi abamuzwayo bamangala bathi, lo kuthathaphi lokhu na, ukuhlakanipha kuni akunikiwe lona na, nemisebenzi yamandla enje yenziwe ngesandla zakhe na. Lo akusiye umbazi, indodana kaMariya nomfowabo kaJakobe, noJose, noJuda, noSimoni na, nawodadewabo abakho yini lapha kithi na, base bekhubeka ngaye. Wayesethi kubo uJesu, umprofesi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo, nasezihlotsheni zakhe, nasendlini yakwabo. Wayesengenakwenza lapho nowodwa umsebenzi wamandla ngaphandle kokuthi wabeka izandla phezu kwabagula abayingcosana wabaphulukisa. Wamangala ngokungakholwa kwabo, wahamba imizi ngemizi efundisa. Wayesebabiza abayishumi nambili waqala ukubathuma ngababili, wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo. Wabayala ukuba bangaphathi lutho lwendlela kuphela udondolo lodwa, bangaphathi nasinkwa nasikhwama nathusi emixhakeni, kepha bafake izicathulo, bangembathi kodwa amabhantshi amabili. Wathi kubo, nakuphi lapho ningena khona endlini hlalani kuye nize nimuke khona. Nayiphi indawo engayokunamukela nalapho engayokunizwa khona, anothi nimuka kuyo nivuthulule uthulo oluphansi kwezinyawo zenu kube ngubufakazi kubo. Base behamba beshumayela ukuba abantu baphenduke. Bakhipha amadimoni amaningi, bagcoba abagula abaningi amafutha, babaphulukisa. Yayisikuzwe inkosi uHerodi ngokuba lalidumile igama lakhe. Kwathiwa uJohane umbhaphathizi uvukile kwabafileyo kungalokho lamandla asebenza kuye. Kodwa abanye bathi ngu-Eliya, abanye bathi ngumprofeti njengomunye wabaprofeti. Kepha uHerode kuzwile wathi, uJohane engamnquma ikhanda nguye ovukile. Ngoba yena uHerode wayethumele wambamba uJohane wambopha etilongweni ngenxa Herodiya umkaFiliphu umfowabo ngokuba wayegwanwe nguye. Ngokuba uJohane wayethe kuHerodiya, awuvunyelwe ukuthatha umkamfowenu. Njalo Herodiya wambambela amagqubu wafuna ukumbulala kepha kabanga namandla. Ngokuba uHerodi wayemesaba uJohane emazi ukuthi uyindoda elungileyo engcwele, wamlonda nalapho emuzwa. Wayesembatheka kaningi nokho kwabamnandi kuye ukumuzwa. Kwathi sekufikile usuku oluhle, lapho uHerodi ngosuku lokuzala kwakhe ezele idili izikhulu zakhe nezinduna zempi nabanumzane baseGalile. Kwangena indodakazi kaHerodiya uqobo, yasini yajabulisa uHerodi nababehlezi naye. Inkosi yayisithi entombazaneni, cela kimi noma yini okuthandayo ngizakukunika. Wafunga kuye wathi, noma yini ongakucela kimi ngizakukunika nakuba kungaze kube yingxenye yombuso wami. Yayisiphuma yathi kunina, ngizakucelani na? Yena wathi, ikhanda likaJohane umbhaphathizi. Yakhawuleza yangena masinyane enkosini yacela yathi, ngithanda kuba ungiphe khona manje ngoqwembe ikhanda likaJohane umbhaphathizi. Inkosi yadabuka kakhulu, kepha ngenxa yezifungo nangenxa yababehlezi naye ekudleni ayithandanga ukuyilandulela. Inkosi yayisithuma masinyane ibutho, waliyala ukuba lilethe ikhanda lakhe, lahamba lamnquma ikhanda etilongweni. Laletha ikhanda lakhe ngoqwembe layinika intombazane, intombazane yamnika unina. Kwathi kuba abafundi bakhe bakuzwe lokho, beza bathatha isidumbu sakhe basibeka ethuneni. Abapostoli babuthana kuJesu bambikela ababekwenzile nababekufundisile. Wayesethi kubo, zanini nina nodwa endaweni eyihlane niphumele ingcosana, ngoba bebaningi abezayo nabahambayo abaze bathola nasikhathi sokudla. Base bemuka ngomkhumbi baya endaweni eyihlane bebodwa. Abaningi sebebabona bemuka baqonda baze bagijimela khona ngezinyawo bephuma kuyo yonke imizi babandulela. Wathi ephuma abona isiqhuku esikhulu waba nesihle ngabantu ngokuba babe njengezimvu ezingenamalusi waqala ukubafundisa okuningi. Kwathi isikhathi sesihambile beza kuye abafundi bakhe bathi, le ndawo ihlane isikhathi sesidlulile. Bamukise ukuba baye emaphandleni nasemzaneni ezungezileyo bazithengele ukudla. Wayesephendula ethi kubo, baphendina ukudla bathi kuye, sihambe yini siyothenga izinkwa zawodinariya abangamakhulu amabili sibaphe badle na? Wathi kubo, ninezinkwa ezingaki na? Hambani bone sebazi bathi, ziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Wabayala ukuba bonke bahlale phansi etshanini obuluhlaza izigaba ngezigaba. Base behlala phansi amaviyo ngamaviyo kwaba ngamakhulu nangamashumi ayisihlanu. Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili wabheka ngasezulwini wazibusisa wazihlephula izinkwa wazinika abafundi ukuba bazibeke phambi kwabo nezinhlanzi ezimbili wabela bonke ngazo. Badla bonke basutha. Babutha imvuthuluka iziqabethe eziyishumi nambili ezigcwele nezinhlanzi. Ababedlile izinkwa babengamadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu. Wayesecindezela masinyane abafundi bakhe kuba bangene emkhunjini. Bamandulele ukuya phesheya eBhetsayida, yena azamukise isixuku. Esebavayelisile wahamba waya entabeni ukuyokhuleka. Kwathi sekuhlile umkhumbi wawuphakathi nolwandle yena eyedwa emhlabathini. Wababona behlupheka ekugwedle ngoba umoya wawuphambene nabo. Weza kubo ngumlindo wesine wobusuku ehamba phezu kolwandle kwangathi uyadlula kubo. Sebembonile ehamba phezu kolwandle bacabanga ukuthi yisithunzi bakhala. Ngoba bonke bambona bethuka kepha washeshe wakhuluma nabo wathi kubo, yimani isibindi yimina ningesabi. Wayesekhwela emkhunjini kubo umoya wanqamuka bamangala kakhulu impela phakathi kwabo. Ngokuba abaqondanga kwezinkwa lokhu inhliziyo yabo yayilukhuni. Sebewelile bafika ezweni laseGenesaretha babopha ogwini. Ukuphuma kwabemkhunjini yena wayaziwa masinyane. Bagijimela kulo lonke lelozwe baqala ukuletha abagulayo ngezinhlaka lapho bemuzwa ukuthi ukhona. Kwathi nomaphi lapho engena khona emzaneni nasemizini nasemaphandleni babeka abagulayo ezicaweni bamncenga ukuba bathinte noma umphetho wengubo yakhe kuphela bonke abamthinta basindiswa.